uraoneza hari muri nashaka kubaganiriza imwe na rimwe tujye duhura n'ibibazo birusha umutima tukaremererwa cyane ibyo bihenage na wewe nabyo narindishe numva mbabaye nta byiringiro ufite gusa nahuye n'inshuti idasanzwe yaraje ihindura ubuzima bwanjye bwose reka mbabwire uko twahuye
ndimo neruka nsiganwa n'ibindushya gusa nanege numva naniwe mpumeka insigane amarira yuzuye umutima ushavuye merewe nana mge nsigaranye y'ubuzima aniho yansanze ambora ibyari bimoshe mbere n'inyuma na ikiganza aramagurutsa hanyongerera imbaraga ese n'ibyiringiro ni we wenyine wankunze namuzi n'inshuti nziza
irankunda kandi nawe ndagukunda yewe yinavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura yasize byose iraza ipfurupfurubi kugira ngo icungure yewe ndetse nawe iho uri gutegeye amaboko wirukuri Yesu aragukunda biroroshye kumwakira watuza akanwa ukizeza umutima kuri Yesu Kristo ari umwami kuva icyo gihe azinjira mu mutima wawe akubera inshuti idasanzwe aragukunda Yesu.